Omukungu kuva Ministry of Nines za kuyobulamu mugwanga Uganda, Dr. Daniel Chabayinze, alagidde abakulira eddwaliro lya Mukono General Hospital okugulawo fayiro ku poliisi e Mukono banoonyereze ku basawo abeekobaana ne baleeta abalwadde okuva wabweru ne babalongoosiza mu ddwaliro eddene lya Mukono General Hospital ku musimbi omuyitirivu.
Waliwo abuuziza, is it in order for a private doctor who is not in the role of government to operate patients in Mukono General Hospital Theatre while they are paid huge amounts of money by patients? Dr. Chiwulite, omusawo takola mu ddwaliro tali ku musaala ate najja n'alongoseza mu hospital kati gulawo general file poliisi etuyambe tuwe ansi. Ekyo kiragiro, tubeebaza kubanga mwamaze okulonda kati ebyobufuzi twabuvuddemu. Omanyi akaseera k'ebyobufuzi kaleeta abantu okukyamuukirira ne boogera ne batalinaako wiino. N'omubuuza omusawo eyakusabye ssente erinnya lye yaani? Bwe tugenda naawe mu ddwaliro osobola omunsongeramu nti egundi, olumu kisoboka, olumu abagamba nange bangambye. Doza dokita weeka wempa abannyonnyodde n'ono dokita yarifaaringa omulwadde asobodde okuttaanya naye nga mwatambuza dde obutambi, omukyala tebaamulongoosa, n'omwana ng'amufiiridde mu. Oba towasoma bya busawo kano kukandabule bulabuzi? Oba towasoma bya busawo? Eby'obusawo byogereko katono.